to be honest, I say to myself, man, working for tuna is quite hard out. You know, to give that voice for the tuna, it's actually quite hard. It's because you're educating people that don't know enough about tuna. You're educating people to teach them about their habitats, why they live, what their life cycle's like. So yeah, it's quite full on. The tuna and the kiwi, they're both on a decline, and yet the kiwi gets more attention because I guess it looks cute, you know, it's lovely. But the tuna is like, oh, yuck.
Mō ngā tau I muri ake nei, hiake mātou e mahi ana tēnei mahi, te tekita mātou nei taonga tuku iho, ngā tuna nei. Harako hau anake, ko te mea teki ana ngā tuna nei, me o mātou nei awa. Kia nei o mātou e mahi atu mo te kaitiakitanga o tēnei rupu o mātou nei. E pitinge a mātou e mahi ana I nei mahi mo te kaitiakitanga, a tai atu ki roto rai Whangarei Tiringa Prawa.
Oh, I see a taonga species that means something to us as Māori, and it's a kaisource.
Te mea kia mātou nei tēnei taonga, e tino taonga no o mātou nei mātou tini tūpuna. Tuku atu kia mātou ki te cheki, ai tēnei wā I a mātou, e tino nui ake tēnei mahi kia mātou, ke kaua e waihotia mā tau iwi e cheki tēnei taonga I a mātou nei. Kia kite ai I a mātou nei iwi runga I te pauka whakaata o mātou nei mahi I te cheki tēnei mea te taonga tuna nei me o mātou nei awa. E iti noa hoki ngā kaitiaki I roto I ngā rōpū nei a mātou, engari he te haere mai ngā rangatahi nei ki te api mai mātou, ki te mahi hea te mahi, kia kaua e ngaro atu I tēnei mahi kia wairanira. Hono ki ngā kaitiaki me ngā mea e teki ana o mātou nei awa.
So for the last few months since the migration period started, we've been having kōrerors with our local government. So WDC, NRC, DOC, been all in our space, our farmers, Fonterra, in respect of our seven pump stations we hold out or have out Hukurangi, and our tuna species. I says, because that's our main corridor for us for hapu to engage. It's about our tuna being protected and not getting cut up in those pumps. So there've been long held conversations for Mairano, but we're slowly getting to a surface where we feel that we're getting somewhere now. Yeah, the partnership has happened. I guess a lot of it has to come down to whether you want to be a part of the partnership as a genuine, in a genuine relationship. And it's understanding both worlds, I guess, te ao marama, understanding, you know, that we are both coming from colonisation to decolonising ourselves. So we have different aspects and perspectives on what that looks like. So Māori have one and Pākehā have theirs, but at the end of the day, we both want the same outcome. $40,000 speaks a lot, but it can speak more zeros if it wants to, because that's how much it's going to take to keep looking after our kaitiaki, our taonga species. And that's not just tuna, that's kiwi, that's kākahi, you know, there's a lot of things that we need to look after.
Ko te mea nui atu ki au nei e he me ki te tiaki tēnei mahi, ki te api atu o mātou nei rangatahi, kia kauai dātou e wareware tia ki e nei mahi. Ahako e api atu a te kaunihera I a mātou I te pūtea nei, ki te mahi e nei mahi, engari rā, kia whai mātou ngā taonga ki te hopuhia ngā tuna nei, ki te haruhia I ngā tuna nei, roto I ngā hautanga I a mātou I ngā awa nei, kia pipi ai mātou hei oranga e tirohi ana o mātou nei hapu katoa me o mātou nei kaitiaki katoa.
I'd like people to understand their actual full life cycle, that, you know, they actually live in the awa but's born in the moana. You know, that's really important, because a lot of people don't understand that and they don't get it. They just think we see tuna in the awa, in the freshwater, so they must born here too, and they don't. So the what I'd like people to learn is the education of the life cycle of a tuna, because they're amazing species.